Charles, would you take a picture of me later?
I will with your phone.
Okay.
First one, that one.
Yeah. My name is Gina Lango ni Paul.
Gina Lango.
Gina Lango ni Chungaji Paul.
Yeah, but Santa.
Gina Lango ni Chungaji Paul.
I have been married for 30 years.
Yeah, I'm here. I'm a couple of years.
I have two children.
And I'm a couple of Willy.
And zero grandchildren.
Hana mjukuu hata mmoja.
Amina.
I want to tell a story today.
Nataka kuwasimulia hadithi leo kidogo.
I want to tell the story about God.
Nataka kuhadithia hadithi leo kuhusiana na Mungu.
Before he spoke this world into existence.
Baada ya kabla hajaongea yani maneno yake kwa ajili ya kuumba ulimwengu.
He made a covenant to his son.
Aliweka agano na mtoto wake.
And said, I'll give you a bride.
Kwamba atatoa damu yake.
But you're going to have to pay something for her.
Sorry?
Yes.
You're going to have to pay a dowry for her.
Kwamba yeye atafuta kutu.
A
dowry.
You say this.
Okay.
Okay, fine.
Let me start over. Okay. Before God said, let there be light and made this world. There was God the Father. God the Son. And the Holy Ghost. Those three are one. They're always together. And before he said, let there be light, he told his son, I'm going to give you a bride. But you are going to have to pay a dowry for her, a price for her. To be able to bring her home. To my house. And the Spirit said, I'll make her alive. And they three covenanted together. To get it all done. Then God said, let there be light, and there was light. And God made a garden.
With
all kinds of fruits and vegetables and things to eat.
Akatengeneza bustani ambayo ilikuwa na vitu vyote vya kula, matunda yote yalikuwa pale katika ile bustani.
It was a beautiful place.
Ikawa ni sehemu nzuri na ya kuvutia sana.
And he made the animals.
Akatengeneza wanyama.
And he made man out of the dust of the ground.
Akamuumba mtu kutoka kwenye udongo, akachukua udongo akamuumba mtu.
And he formed him out of that dust.
Akamtengeneza
and he went to the man and went. And he breathed into his nose the breath of life. And man became a living soul. And Adam, God told Adam to count, name all the animals that he had created.
Na Mungu akampa heshima Adam, akamwambia atawapa majina wanyama wote ambao Mungu aliwaumba.
The rhinoceros.
Kila kitu alikifanya Adam.
The giraffe.
Yeah. Punda, milia, twiga, wanyama wote unaowajua.
The dog.
Mbwa.
The cat.
Paka.
Everything. thing that God created.
Kila kitu alichokiumba Mwenyezi Mungu.
Adam named.
Adam alitoa majina.
Amen.
But Adam did not have any animal like him.
Lakini katika ule uumbaji, Adam hakuwa na mnyama yote alikuwa na ufanano wake yeye kama Adam.
And God said, it's not good for man to be alone.
Amen.
Na sasa Mungu akaona itakuwa si jambo zuri huyu mwanadamu, yani Adam, kuwa peke yake.
He said, I'm going to make him a bride.
Akasema nitakwenda kumfanyia mke.
And he caused a deep sleep to come over Adam. He caused a deep sleep to come over Adam.
Kwa akaleta akamletea Adam akausingizi mzito akalala Adam.
And he took the rib from inside of Adam.
Akachukua baada ya Adam kulala akatoa ubavu.
And he formed and created Eve from that rib.
Kwa hiyo katika ile ubavu aliotoa sehemu ya Adam akamuumba Eva.
She was the same thing that he was.
Amen.
Akawa kama vile alivyo Adam kwa kila kitu.
And she became a living soul.
Naye akawa binadamu mwenye nafsi hai.
That's why marriage is between one man and one woman.
Amen.
Na ndio ndoa maana yake. Mke mume mmoja, mke mmoja.
Bone of his bone and flesh of his flesh.
Amen.
Kwa sababu ni mwili na mwili vyote ni pamoja. Kitu hakusema Mungu akumba mke mmoja wake watatu, mume mmoja wake watatu. Ah, mwili mmoja, mume mmoja, mke mmoja.
Without that rib, the heart is unprotected.
Bila ile na ile nyama aliyotoa Mungu hapa, basi ubavuni pale, basi hakuna ukamilifu.
And man is incomplete.
Mwanamume hatakuwa sio mkamilifu.
Amen.
Ladies, when you are married to a husband,
kina mama au dada, mkiolewa na waume zenu,
you must protect his heart.
Lazima umlinde na kumtunza na kumchunga mume wako.
But it takes both of you to be together to do it.
Lakini yes, inahitaji wote wamoja, mke na mume kuchungana.
Now God placed Adam in this beautiful garden that he had created.
Sasa Mungu akamweka Adam na Eva katika ile bustani nzuri aliyoiumba Mungu kwa mkono wake mwenyewe.
And he told Adam, you can eat of any one of the trees of this garden.
Na Mungu akamwambia Adam, waweza kula kwa uhuru matunda yote yaliyo katika bustani hii ya Eden.
But there's one tree that you can't eat.
Akasema ila katika miti yote hii kuna mti mmoja tu usile.
Adam said, what tree is that?
Adam akauliza, mti huo ni mti gani huo ambao unakataza nisile?
God said, the tree of the knowledge of good and evil.
Na Mungu akamwambia ule mti unaokataza usile ni mti ambao ni mtu wa ujuzi wa mema na mabaya.
Adam had only known good.
Well, Adam alikuwa anajua mazuri tu.
He had not known evil at all.
Hakuwahi kujua ubaya wote.
And Satan comes.
Na Ibilisi akaja.
And deceives Eve.
Na Ibilisi akamdanganya Eva, yani Eva.
And Eve's eyes were opened and she knew bad.
Na macho ya Eva yalikuwa yameshafunguliwa. Alikuwa anajua vibaya.
And she went to her husband Adam.
Na akaenda kwa mumewe Adam.
And he saw the fruit and he did eat.
Na akaona matunda ya ule mti akachuma.
And his eyes were open to evil too.
Sasa alipochuma yale matunda ya ule mti ambao Mungu alikuwa amemkataza Adam asile, alipokula macho yake pia akafunguka.
And at that moment Adam began to die, but he also died from fellowship with God.
Amen.
Na kwa kuwa Mungu alimwaahidi Adam kwamba endapo utakula matunda ya mti wa mema na mabaya, hakika utakufa. Na kweli Adam akafa. Akafa kifo gani? Uhusiano wake na Mungu ukafa pale pale.
And God thrust him out of that beautiful garden.
Na Mungu alipokuja akamfukuza Adam na mke wake nje ya ile bustani iliyotengenezwa.
And made sure that he could not come back to that place.
Na akahakikisha kwamba asiweze kurudi tena kwenye ile bustani.
Because he put an angel with a flaming sword in the way that into the entrance.
Kwa hiyo Mungu akamweka malaika pale akiwa na, na upanga katika ile mlango wa kuingilia kwenye ile bustani. Zile upanga zilikuwa zinazunguka hivi.
So man could no longer come back and take of the fruit of the tree of life.
Kwa ili mwanadamu asirudi tena kwenda kuchuma matunda ya mti mwingine uliokuwa na mti wa matunda ya uzima.
And man began to multiply in the earth.
Kwa binadamu akaanza kuongezeka katika ulimwengu.
And the first two children.
Na wale watoto wawili wa kwanza.
That were born after Adam's fall.
Baada wale watoto wawili wa kwanza wa Adam tunafahamu, si ndio? Na ni Kaini na Abel walizaliwa baada ya kufukuzwa kwenye bustani ile ya Eden.
Cain murdered Abel.
Na tunajua kwamba Cain alimuua Abel.
Sin really did have a bad effect on humans.
Amen.
Maana yake nini? Dhambi haijawahi kuwa na matokeo mazuri katika maisha ya mwanadamu.
It changed the way that God prepared us to think.
Amen.
Inabadilisha ule mtazamo ambao Mungu aliweka ndani yetu. Dhambi.
It changed the way God prepared us to see.
Inaharibu kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa ili sisi tukione.
It changed the way that God intended us to do.
Inaharibu kabisa kile ambacho Mungu alikusudia sisi tukifanye.
And over time, God, the man began to populate in the earth.
Na muda ulivyoendelea, mwanadamu akaendelea kuongezeka na kuongezeka.
And the wickedness got so bad that God caused a flood to come and killed everybody except for eight.
Manake na uovu pia ukaongezeka kwa sababu tayari walikuwa ni wana wa uovu. Kwa uovu kaongezeka na matendo mabaya kazidi sana katika ulimwengu.
That was Noah and his wife.
Alikuwa kwa watu wachache tu, watu kama saba. Na hao walikuwa ni Nuhu na mkewe.
And his three sons and their wives.
Na watoto wake wawili, watoto wa Nuhu watatu na wakeze.
And he told them to go and replenish the earth.
Na Mungu akamwambia, Nuhu na ule watoto wake na wakwe zake kwamba mtakwenda kuitisha tena dunia.
And they did.
Na wakafanya.
Now, God will be praised in this earth. God will be praised in this earth.
Kwa hiyo Mungu atajitukuza mwenyewe kupitia mwanae.
So when there was a lot of people, a lot of tribes,
well, unaona sasa kuna watu wengi na makabila mbalimbali na rangi tofauti.
God picked one man.
Mungu akamchagua mtu huyu mmoja.
And his name was Abraham.
Na huyo mtu jina lake aliitwa nani? Ibrahim.
And he said, "Abraham, I'm going to cause you to be the father of many nations."
Na Mungu alipomuita Ibrahim, akamwambia, "Ibrahim, mwanangu, nitakufanya kuwa baba wa mataifa yote.
And I'm going to cause you to become a great nation, and I'm going to set my name upon your people."
Kwa hiyo wewe Ibrahim nitajitwalia utukufu na kujitukuza kwako, maana utakuwa baba wa mataifa.
And I'm going to choose that people to worship me in the earth.
Na nitakwenda kuchagua katika idadi ya watu kwa sababu Ibrahim amechagua baba wa mataifa. Atakwenda kuchagua watu ndani ya Ibrahim watakaotokana na Ibrahim ambao watamwabudu Mungu.
He said, "I'm going to put my laws with them and give them my laws and the ways I want them to live."
Nitakwenda kuweka njia zangu na namna ambavyo watu wangu wataniabudu.
And that's what happened.
Na ndicho kilichotokea.
Abraham had Isaac, Isaac had Jacob, and Jacob had 12 sons.
Kwa hiyo tunaona sasa Ibrahim akapata mtoto aliyekuwa anaitwa Isaka, si ndio? Na uzao kaendelea. Isaka akamzaa Jacob. Na Jacob akawa na watoto 12. Jambo ni Yakobo kwa Kiswahili.
Amen.
God changed Jacob's name to Israel.
Na Mungu mwenyewe ndiye aliyebadilisha jina la Yakobo kwenda kumuita Israel.
And his 12 sons became the 12 tribes of Israel.
Na wale watoto 12 wa Yakobo ndio makabila 12 yale ya Israel.
Amen. And God told them, "I did not choose you because you were the strongest."
Na Mungu akamwambia, akawaambia wale makabila 12. Akasema sikuwachagua nyinyi kwa sababu mlikuwa watu wenye nguvu.
I didn't choose you because you were the best.
au sikuwachagua nyie kwamba mlikuwa bora kuliko wengine?
And I didn't choose you because you were the most in number.
Au sikuwachagua nyie kwamba mlikuwa wachache kuliko wengine.
But I chose you because I set my love upon you.
Amen.
Niliwachagua kwa sababu nili kwa sababu ya kutimiliza ile uwapo aliowapia na upendo wake aliokuwa amewapia wao. Sasa sio hawakuchaguliwa kwa sababu ya wingi, ya uchache. Amen.
Amen.
Walichaguliwa kwa sababu ya mapenzi yake Mungu aliyowapia baba zao.
And he gave them he loved them so much, he gave them the ways to live that were good for them.
Yep.
Na kwa kuwa Mungu aliwapenda sana wale, akawapa njia za kuishi na njia za kumwabudu.
He gave them laws that they were supposed to live by for their good.
Akawapa sheria za kuzifuata ili wao waishi kwa kufuata sheria.
But the problem was, as years went on,
shida ikaja jinsi mambo yalivyoendelea kukua.
These Israelites began to trust in their keeping the laws that God gave.
Israel, wana wa Israeli walipoongezeka, walianza kutafuta na kujitengenezea njia zao wenyewe za kuishi.
And they stopped trusting in God for their righteousness and trusted in their own selves for their righteousness.
Wakaacha kufuata ile haki ya Mungu na kuanza kuitafuta haki yao wenyewe.
Amen.
Then later on,
Badai,
Jesus comes.
Badai akaja Yesu Kristo.
And Jesus comes and begins to tell them that the kingdom of God is here.
Na Yesu alipokuja akaanza kuambia akasema ufalme wa Mungu upo tuko nao hapa.
And all of those Jews didn't like it.
Wale wote ambao Mungu aliwachagua.
They thought that he had come to destroy their way of life.
Wakadhani amekuja kuharibu na kuangamiza kabisa njia zao za maisha.
But Jesus said, I didn't come to destroy, I came to fulfill the law.
Wakasema, wakawa nawaza, huyu amekuja kuharibu zile sheria ambazo Musa alitupa, ambazo Mungu alimpa nani, Mungu alimpa Ibrahim tuzifuate. Yesu akasema, sikuja kuziondoa hizo njia, nimekuja kuzikamilisha hizo njia ambazo mlipewa na Mwenyezi Mungu.
Jesus said that he was sent to take care of the sins of his people.
Na Yesu alikuja kwa ajili ya kubeba mzigo wetu wa dhambi.
And when Jesus was born,
na kabla hajazaliwa,
the angel came and told his mother Mary.
Nafahamu kwamba kabla Yesu hajazaliwa alikuja malaika kutoka juu mbinguni akamfuata mama yake Yesu ambaye ni Maria.
Said, thou shalt bring forth a son.
Akamwambia, kwako wewe Mariamu atatoka mwana wa kiume.
Thou shalt call his name Jesus.
Huyo ataitwa jina lake Yesu au Emmanuel.
For he shall save his people from their sins.
Na huyo ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao.
And Jesus went about doing good.
Na tunaona Yesu akikuwa alifanya matendo mema.
He healed the sick.
Tunaona aliponya wagonjwa.
He made the blind to see.
Tunaona kwamba aliwafanya vipofu kuona.
He made the deaf to hear.
Tunaona wale waliokuwa viziwi walisikia.
He made the lame to walk.
Akaona wale viwete na vilema kutembea.
And poor people have the gospel preached to them.
Na wale masikini habari njema kuhubiriwa kwao.
Amen. That's a blessing.
Amen.
Hiyo ndio baraka kubwa.
Amen.
Now, yes, praise the Lord. Bwana Yesu has few.
Amen.
Amen. So Jesus preached to the poor.
Kwa hiyo Yesu alikuja kuleta habari njema kwa wale masikini waliowahitaji.
He said, I didn't come to make well people righteous.
Anasema sikuja kwa ajili ya kwa watu wale ambao hawanihitaji. Sikuja kwa ajili ya yule mtu mwenye afya. Nimekuja kwa yule mtu asiyekuwa na afya, yule mhitaji.
But I came to help the sick people.
Ila nimekuja kuwasaidia wagonjwa wenye uhitaji.
Not just the people that were physically sick.
Na sio kwamba wale watu walikuwa ni wagonjwa labda wanaumwa labda kifua.
But the people that were sick from the inside, sick in their heart, people whose sins bother them, Jesus said, I came for those people. And Jesus said, remember, Jesus said, I'll die for my bride. Jesus, because the bride had, because his people had sold themselves for nothing. Satan deceived Eve, thinking that she was going to be like God.
Shetani alimdanganya Eva akamwambia kila matunda ya mti utakuwa kama Mungu.
But he lied.
Lakini alikuwa anamdanganya.
He lied and when she took that fruit, she got all the sin but none of the things he promised.
Alimdanganya kwa sababu Ibilisi alipomwita Eva akasema, kwanza alimuuliza, "Eti mliambiwa msile matunda ya mti huu?" Eva akasema, "Ndio, sio?" Eh? Ibilisi akasema, "Hapana, sio kweli. Mkila matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu." Si ndio? Na kweli yule mama alipotazama matunda yale, Biblia inasema yalikuwa mazuri na anatamanisha akachuma, sio? Alipokula zile ahadi ambazo shetani alikuwa anamwambia atakuwa kama Mungu hazikutokea, baada ya kabeba zigo la dhambi. Pige Bwana makofi.
Amen. Have you kids ever lost anything?
Umewahi kufikiria ukishapoteza kitu chochote? Umepoteza labda hela yako au nini?
Have you, watoto, have y'all lost anything?
Watoto, mmepoteza kitu chochote? Mmepoteza kitu chochote?
Ndio. Au hapana? Yeah. So, and if one of your friends found it.
Yeah, kama, tufanye kama watoto, ulikwenda shuleni. Nchukue, ya mchungaji. Ulimedondosha kalamu, si ndio? Kwenye watoto. Alafu rafiki yako moja kaiokota. Go ahead.
Would they give it back?
Atakupa.
Well, they might. Or would they want something for it? They'd want something for it. You see, God had been grieved by Satan, by Adam's fall.
Tutafahamu kwamba ilimhuzunisha na kumuumiza sana Mungu kwa kuanguka kwa Adamu dhambini.
And God required that something be paid for them.
Na Mungu akawaza, akafikia kwamba, kasa kama watu wangu wameshaanguka dhambini, lazima ili warudi kwangu, lazima kitu fulani kilipwe kwa niaba yao.
But the blood of bulls and goats that he told Israel to sacrifice.
Sasa mnajua siku za nyuma zile wana wa Israeli walikuwa wanachinja kondoo, wanafanya kama ondoleo la dhambi. Si ndio?
Couldn't make us right in God's eyes.
Lakini ile damu ile ya kondoo haikuweza kuondoa dhambi.
It took the precious blood of Jesus Christ.
Sadaka takatifu au dhabihu takatifu pekee ilikuwa ni ya Yesu Kristo.
To pay the debt that his bride owed.
Na Yesu alitoa damu yake na uhai wake kwa ajili ya kulipa deni ile aliyokuwa nayo aliyokuwa watu wake ambao wamekuwa wametenda au mke yule aliyetegemea kumposa, maana sisi sote ni mabibi harusi wa Kristo. Amen.
Bible says in Hebrews chapter 9.
Tusome nani kitabu cha Waebrania mstari ule wa 9. Sura ya 9. Soma.
Waraka Waebrania.
Waebrania. Sura ya 9. Hebrews
9 and 12.
Sura 9 alafu mstari ule wa 12.
Sura 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu.
Neither by the blood of bulls, blood of goats, and calves, but by his own blood he entered.
Tunazungumzia kwamba damu ya mbuzi na kondoo haikuweza kuondoa dhambi. Bali damu ya yule aliyeingia mara moja tu patakatifu ambaye ni Yesu Kristo.
Amen.
Piga Bwana makofi.
Amen.
He entered in. Wow, Kenny, that was good. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.
Yule aliyeingia mahali patakatifu na kwenda kupata uzima wa milele ambaye ni Yesu Kristo.
Amen. Amen. Did you hear that?
Mmeelewa hicho?
Ndio.
Do you know what redeemed means?
Unajua kama tumekombolewa, ni watu tulikwisha kombolewa?
Ndio.
Redeemed means that he bought us back.
Kukombolewa maana yake kulinunuliwa upya kwa damu ya Yesu Kristo.
Amen.
Biblia inasema kutoka kitabu cha Isaya inasema yeye aliyechinjwa kwa ajili yetu.
We've sold ourselves for nothing.
Tumerudishwa mikononi mwa Mungu bure.
Amen.
And he bought us back.
Na akatununua.
Because he
kurudisha tena.
Why? Because he loved us.
Kwani alitununua na kutulisha tena.
Not because we were the best.
Sio kwa sababu ya kwamba tulikuwa na matendo mema.
Or the prettiest.
Au tulikuwa na uhalali fulani.
Or the strongest.
Kwamba tulikuwa na nguvu kuliko wengine au tulikuwa bora kuliko wengine.
Or the most in number.
Au tulikuwa wengi kuliko wengine au wachache kuliko wengine.
But he paid the price for his bride.
Lakini alilipa bei kwa ajili ya watu wake.
Don't you still pay a price for your brides?
Hamuoni kwamba kwa kulipa kwake ile gharama kwetu kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo tu.
Yeah, don't you still do that?
Hamuoni ndio amdielewi hilo.
By your wife, pay a dowry for her?
Najua huwezi kuoa ukakaa na mke wa na unataka mwanamke unayempenda ukamchukua tu, si lazima mnalipa mahari, si ndio jamani?
Don't you all still do that?
Amlipi mahari.
Tunalipa mahari.
Bwana alimuuliza mwanamke mmoja.
Yeah.
Simama wewe mama wewe. Hapa. Mama wewe. Walivyokuoa walilipa mahari. Eh? Haya. Okay, go ahead.
Yeah. They okay.
Amen.
Okay.
I was asking you if she was bad. Husband paid dowry for her.
Yeah.
Yes.
Okay.
Yeah.
Now.
Na Yesu hivyo hivyo alitununua kwa kutoa uhai wake.
Amen.
Amen.
The Bible says in the end of chapter 9 on verse 26.
Soma ile ile Waebrania 26 pale pale 9:26.
9:26.
Waebrania. Yeah.
26 hapo.
Well, I'm starting 25.
Anzishi na tano. Nasema wala si kwamba ajitoa mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake.
In 26.
Kama 26.
Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake.
Amen.
All right. That says that Jesus hath appeared to put away sin by the sacrifice of himself. It says now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.
Kwa alimaliza dhambi yote ya dhambi kwa kuwa Yesu ilikuwa ndio dhabihu takatifu pekee iliyomridhisha Mungu.
Amen.
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 Have you parents ever asked your children to put anything away?
Nilikuwa najaribu kwa nimeshawahi kuambia watoto wako watoto wenu kwamba kaweka tupe kitu fulani cha kwako.
Yeah? To do something, to put it away? I know you haven't. She's little. Have you given them any instructions at all?
Simmewapa maelekezo mengi watoto wenu kwamba hii kama unaenda shule angalia kalamu yako, madaftari,
angalia
magari, pikipiki, si ndio?
You've told them to do this or do that.
Yes.
Sasa unamwambia usifanye hiki, alafu anafanya tofauti. Si ndio jamani?
And they may or may not have done it.
Au wanaweza sifanye au akafanya, si ndio?
But Jesus appeared once to do the Father's will.
Lakini Yesu Kristo alipopewa agizo na baba yake kwamba utakufa kwa ajili ya watoto wangu, akatii na kufanya hivyo.
Now remember, he's the savior.
Na ukumbuke kwamba yeye ndiye mkombozi wetu.
He can't be a savior if he didn't save.
Hawezi kuwa mkombozi kama sio kujitoa kwake.
Jesus took my sins and he put it away and God doesn't see it anymore.
Kwa hiyo dhambi yangu mimi na dhambi ya mwenzangu huyu tumemtwisha Yesu, umeona? Kwa hiyo Mungu akinitazama mimi, hanioni tena kwenye dhambi. Hapa kwa sababu dhambi limechukuliwa na Yesu Kristo.
Amen.
Well, let me start.
Yeah, go ahead. Preach it.
Mnamuona huyu? Si ndio?
Amen.
Simama nawe. Mfano natoa, si ndio? Huyu ni mwenye dhambi, si ndio? Si ndio? Na huyu ni mfano. Sisemi ni Yesu, si ndio? Yesu anataka kuchukua dhambi ya huyu, si ndio? Mpe dhambi zako. Huyu ana dhambi tena? Dhambi zake zinakwenda kwa nani? Hebu tumwangalie Mungu, si ndio? Tuseme huyu mfano ni Mungu, si ndio? Si ndio? Anataka kuzitizama dhambi za huyu, anaziona? Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu dhambi zake ziko kwa Yesu, si ndio? Pige Bwana makofi. Haya. Nadhani mmenielewa. I was just trying to explain to them what really Jesus did. Okay? He took my sin.
Yeah.
Okay? So I was giving an example. This is a sinner.
Yeah.
Okay? And the book he was holding was
the sins.
Now the sins, he gave it to Jesus. And Abraham was as an example. And you are God.
Oh, okay. Wow.
So God wanted him. So now God, when he looks back to the sinner here, he cannot see his sins. His sins have been taken by Abraham.
Amen.
That's what I was trying to illustrate.
He sees Jesus.
Yes.
He sees Jesus. And that's the way that we ought to see Jesus too.
Na ndivyo tunavyotakiwa kumuona Yesu kwamba ndiye mkombozi wetu.
As the one that took our sins away.
Amen.
Ndiye aliyechukua madhaifu na dhambi yetu yote. Iko ameibeba yeye.
And paid the greatest price for us.
Akalipa ile deni yetu kwa Mwenyezi Mungu.
His precious blood.
Kwa kutumia damu yake iliyokuwa takatifu.
And that God sees us as perfect.
Na Mungu akitutazama sisi anatuona sisi ni watu wakamilifu.
Because we're in his son.
Kwa sababu tuko ndani ya mwanae.
Amen.
And his son is perfect.
Na mwanae ni mkamilifu.
And if I'm in his son,
na kama wewe ni mwanae,
and his son is in the father,
na kama mwanae yuko ndani ya baba yake,
then nothing can pluck me out of his hand.
Kwa nini nani anayeweza kunitoa mimi katikati ya Yesu? Kwa sababu Yesu ni sisi tuko ndani ya Yesu.
Amen.
Na Mungu anasema niko ndani ya mwanangu, si ndio? Ni nani anaweza kukutenga wewe na Yesu Kristo?
Now because Jesus put away my sin.
Na kwa sababu Yesu aliondoa dhambi yangu,
what should I put away?
Amba alitakiwa kuzitoa yeye huyu.
I should put away all evil thinking.
Kwa hiyo sasa natakiwa kufanya nini kama Yesu amechukua dhambi yangu yote? Natakiwa kutoa yote mawazo mabaya.
I should put away all evil speaking.
Nisinene tena uovu. Nisiongee tena uovu maana dhambi ile nimempa Yesu.
I should put away all evil doing.
Na matendo yangu yote machafu niache.
The Bible says to grieve not the Holy Spirit.
Biblia inazungumza kwamba tusimhuzunishe Roho Mtakatifu.
Whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Kwa sababu mpaka siku yani tukimhuzunisha Roho Mtakatifu ambaye tunaye, si ndio?
That means when he comes to take us home.
Amen.
That means when Jesus comes to take us home.
Amen. Kwa kuwa Yesu ametuahidi tena kwamba atarudi mara ya pili kutuchukua na kwenda naye kule kwenda kutuandalia makao.
He says, "Let all bitterness." Bitterness.
Amesema achilia uchungu wote.
And wrath.
Uchungu na uchafu wote.
And anger.
Na hasira.
And evil speaking.
Na kunena maneno yasiyo sahihi, uongo, kutukana watu.
be put away from you.
Vyote vimeondolewa.
With all malice.
Kwa neema ya Mungu tu.
And be ye kind one to another.
Sasa Yesu anataka nini? Nataka nyinyi mpendane wenyewe, uwe mwema kwa mwenzako.
Tender hearted.
Mwe na mioyo yenye kuhurumiana, sio mioyo ya kuumana.
Forgiving one another.
Sameane mwingine kwa mwingine. Mimi ni msamehe huyu na nisamehe mimi.
Even as God for Christ's sake hath forgiven you.
Kama vile Mungu alivyotusamehe sisi kupitia Yesu Kristo.
Amen. Amen.
Na usiposamehe na wewe huwezi kusamehewa.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo kusamehe sio jambo la hiari, ni jambo la lazima.
Amen.
Kama wewe unajiona ni mtakatifu na mimi nimekukosea, basi nisamehe, lakini hakuna aliye mtakatifu.
Amen.
Amen. Tunahitaji kusameheana. Huyo msamehe yule na msamehe.
If you feel the Lord moving in your life and really believe that he paid your sin debt.
Kama unahisi, unasikia kwamba Roho wa Mungu anakuambia kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu yako, kama mfano nilionyesha hapo, na akalipa deni ya dhambi yako.
He commanded you to live differently.
Manake amekuamuru wewe uishi tofauti na wengine.
To live according to the way that he said live.
Unatakiwa uishi kwa kufuata njia zile ambazo Mwenyezi Mungu amekuagiza uishi uzifuate.
And to join the church with other people that are living that way.
Na unatakiwa ujiunge na kanisa ili uishi maisha wanaoishi wa Kristo wengine au wafuasi wa Yesu.
It makes God happy when we're obedient to him.
Na inamfanya Mungu kuwa mwenye furaha pale tunapomtii na kumsikiliza.
You parents, does it make you happy when your children listen and do what you say?
Kwani je, watoto wenu unapomuita mwanao, unazungumza naye, anakusikiliza, si anakufanya wewe na furaha, si ndio jamani?
It does me.
Yeye anasema anafurahi kweli kama watoto wake wanapokaa nao, anawaagiza hiki, wanamsikiliza, anafurahi.
When my children listen and do what I say.
Kama watoto wake anawaelekeza na kuwaagiza afu anasikia, anafurahi.
It pleases me.
Inamfanya awe na amani moyoni mwake. Yeah. Inampa furaha.
How much do you think God is pleased when he tells us to do something and we do it?
Wangapi wanafikiria kwamba Mungu anakuwa na furaha sana tunapofanya yale anayotuagiza tufanye?
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amina.
The church is, the doors are open for you to join the church.
Kwa hiyo milango iko wazi. Kama unasikia mzigo wa kujiunga na kanisa, karibu.
And walk in the ways of Jesus with these people.
Na unaweza kutembea katika njia zile ambazo Mungu anazitaka na kumtumikia.
Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Mungu akubariki.
Amina. Na wewe pia.